Trendybeats.com.
Jack Jack for Mike, y'all, y'all.
Big Bobby.
Zidro.
Dengemeweza basi mina switch sides. Leon kuveveka woy tuko inside.
Ati apewe ama sipewe. Apewe ama sipewe.
Wacha alewe kwa nini wewe. Sina taka tukupewa acha apewe.
Apewe ama sipewe.
Apewe
ama sipewe.
Apewe
ama sipewe.
Apewe
ama sipewe.
Wacha wapewe full dose walitisha. Manifisa ndana sunda ni Arizla. Big Baba wild boss kazi kwisha.
Form gani chaji riangwicha.
Sita dhani Hare Krishna kamishna. Vile zuli puka kama baruti za Christmas. Ni mismatch kukosanga msupa ndani ya E-class. Benze nini kama wezi jaza full tank room. Vroom nisha fika kwa party. Wapi shots na manji niko tasty. Pewa kauna taka giza basi. Kuzidi ni masa yake 3:30.
It's me and you tonight. If you wanna do me right. Chiki kiyo mini sini ta. God it's me and you tonight.
Ati apewe ama sipewe. Apewe ama sipewe.
Wacha alewe kwa nini wewe. Sina taka tukupewa acha apewe.
Apewe ama sipewe.
Apewe
ama sipewe.
Apewe
ama sipewe.
Apewe
ama sipewe.
Apewe.
Nikutishe rafa mani kutishe mzinga. Tumeni bamba kwanza vilo kona figa. Na sijali wacha wasemo na ringa. Rangi bado imeweza luku pio na piga. Na daite ya pewe. Misi nchali itabidi elewe. Nasema mezo ya majoka. Machali wa kumtoka. Saye na focus. Vile teo moka. Jo. Mambo ni lovely lovely. Pika sheros kain kauko lonely. Tokia base nda kulight kigode. Kata maji punguza ma stress a shote.
God it's me and you tonight. If you wanna do me right. Cheki kiyo mini sini ta. God it's me and you tonight.
Apewe ama sipewe.
Apewe
ama sipewe.
Wacha alewe kwa nini wewe. Sina taka tukupewa acha apewe.
Apewe ama sipewe.
Apewe
ama sipewe.
Apewe
ama sipewe.
Apewe
ama sipewe.
Music on trendybeats.com.